City Rock.
Every man wants you have a good body. Na yaku vote takuwa bute kati ojude wekan osisite na bali na manyo na ye na manyi chali na singa kuwa ude yali chizote na ye such a fool na manyi chali na
you're so cool
sana kukubamba
he's such a fool. Peace.